vibavya vibaya na mic is on a wire. Wireless, na move so many place. Siwezi kustop, siwezi simama. Napata sana hope kutoka kwa mama. Sivudi nyuma, nasonga mithili ya duma. Yeah, help checking me vocal, kishika micro. Kama rhyme takupa, kiwa mchupa. Haina shanapa, huu moto wa gesi, tuliza pupa. Nikiwa na vunja, kalisha bupa. Uki maindi chini, utaba kifupa. Tuache wakali, tu drink vinyo. Naona unapenda kutesa na chesa mesele kwa pupa. Mizinga mingi, kazi utaki utaja umbuka. Ukinauna kula kona usije dhurika. Sikia mzuka, watetemesha kwenye speaker. Rhyme kiwa kika, namba nitashika. Naitajika, kote na washika.
Steady gani nitumia kubabamba. Steady gani nitumia kujigamba. Steady gani nitumia jodho rap. Wakinauna, usikuko lari kona. Steady gani nitumia kubabamba. Steady gani nitumia kujigamba. Steady gani nitumia jodho rap.
Nashika Michael, game title. Shishiki Michael, jiko, kwangu mwiko. Nashika nipate mshiko, chali wa ghetto. One love for my homies, tulio pamoja. Tumesafa sana, toka 91. Inaeleweka game tight, so easy. Unatoa track moja, uko busy. Mistari umeiga, rhyme uigize. Misipendi mtu abatishe wana. Unafosi mambo, hati kuonekana. Wengine wana chonga sana. Wecheki na vyo kwenda na tenzi. Rhyme kidogo nikiwa ganzi. Ni mwendo wa kuchana tukichoche penzi. Kaza romo ya ushinde majonzi. Game la sasa solile la enzi. Kazi kwanza baadaye mapenzi. Tani pata ground ukinikosa kitane. Mida ya Johnny kwa manchika skane. Nikiwa na jino la green tembeni na queen. Hatu sniff brownie kubeda two downie madoni wa towni. Labda majani panapo champagne na kupa madini.
Tetamission, Penna,